Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America with Ataka Bay Hamaji Matat Galgala Kesa Salama Polaka Hangasa Sadit Meter Bandi Digdemilam Digdemishan if Sodomito Korat Washington DC Raka Dabar Susagantafan Oromo Amajalkam Robi Sada Sator Babarakumalama Kurasadis Fagov Yoda Kanin Sagantaki Nichakasajistan Agifaton Nikenya Tamultan Kesumesitun Kesanara and Jalene Gamadat.
Kanurudu Bisumani Namodandit Agif Fatota Kenya Kamultan Filano Walakesa Marsaka United States Ratti Democraton Nimanamare Bakobota Kesa Tinjifan Wargatan Jedama Matoto Dorakam Kesa Toko.
Kanarati Odubo Daga Fiv Devi Gagesa Mekamna. Jarmean kan motumman ta'in godaanto ta galana ratti rakkatan seenani akkafaanan ofne waan okkamaniif jecha lakkoofsi godaanto ta du'ani dabaluunsa dubbatameera gabaasa qabna mormi oromiyaa keessaa kan inaaleenis gara xumura sagantaa keenyatti gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
President of the United States Donald Trump filannoo walakkeessa marsaa kaleessa guutummaa United States keessatti geggeessame irratti injifannoo guddaa arganne jechuudhaan dhaadhisanii dubbatan. Filannoo sanarratti paartiin dimokiraatotaa mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee yayyabaa argataniyyuu Ripaabilikaanonni mana maree murtii seeraa keessatti akkuma sagalee irra jireessa qabanitti itti fufan. Filannoon ammaa kun baatii amajjii mana maree siyaasaan adda qoqqoodame waltajjitti waan fiduuf pirezidaant Tiraamp imaammatoota isaanii raggaasisiifachuudhaaf rakkoon isaan mudachuu mala jedhamee jira. Waa'ee bayii filannoo walakkeessa marsaa Yuunaayitid Isteets kana oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Hoogganoonni biyyoota addunyaa bayii filannoo walakkeessa marsaa Yuunaayitid Isteets kapaartiin dimokiraatota mana baree bakka bu'ootaa keessatti sagalee irra aanaa itti argatan ilaalchisee yaada adda addaa kennaa jiru. Dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa keessatti injifannoon argatan akka Ameerikaaf guyyaan haarawa dhufeetti dubbataniyyuu kana jechuun imaammata alaa Ameerikaatti lafti bari'e jechuu miti jedhu xiinxalaan siyaasaa Piiter Truboozi. Chaayinaan agammaatti bayii filannoo kana laalchisee yaada kennurra of qusattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Jarmanii Heiko Maas bayiin filannoo kun keessumaa waa'ee dilaala Yuunaayitid Isteets meeshaalee Awurooppaadhaa galan irratti keessarratti jijjiirama kan hin finne ta'u dubbatan. Dubbi himaan pirezidaantii Raashiyaa Dimitrii Peskovis gama isaaniitiin bayiin filannoo kun hariiroo Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu irratti waan jijjiirama fidu miti waan fooyyessus waan ammeessus hin qabu jedhanii jiru. Tadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gondar gama lixaa keessumaa naannoo magaalaa Matammaatti gidduu kana okkara ka'e irratti lubbuun namaa dhabamuuf qabeenyaan barbadaa'uun himamee jira. Kanneen okkara kaasan gurmulee siyaasarraa danta argatan jedhu namoonni qeesaanirraa boqqa'anii Sudaan keessa jiraatan yeroo ammaa koomishinarri poolisii bulchisa naannoo Amaaraa immoo naannoon sun arra tasgabbaa'u isaa dubbataa jira. Gabaasaa Aster Misgaanaw tujubeetu dhiyeessa.
Gidduu kana naannoo Gondar gama dhihaa keessumaa naannoo Matammaatti jeequmsi uumamee ture. Kanaanis lubbuun namaa badee qabeenyaanis barbadaa'eera. Hedduunis qe'eerraa buqqa'aniiru. Kanaaf sababaan maal akka ta'e waa'illi keenya Asteer Misgaanaw koomishinara koomishina poolisii naannoo Amaaraa Zalaalam Lijaalamiin gaafattee jirti.
Maninyoo mansee mindinoo ciigaa akkabaabii yemiitiin Amaaraa qabeleewwan.
Ittiin ka'umsi ijoon ciigaa bakka jedhamu kanneen jiran gandeen naannoo Amaaraa gara aanaa tokkotti akka walitti dhufan jedhamuudhaan bara 2009 keessa murtaa'ee ture. Murtiin sun adeemsarra waan tureef yeroon isaa geenyaan amma aanaan sun akka hundeeffamu ta'e. Kanaafis qopheetu ture. Namoonni qophee kanarra turanii galgala qonnaan bultoonni innaa deebi'an namoonni hin beekamne riphanii eeguudhaan miidhaa geessisan. Kanarraan kan ka'e uummanni naannoo aariidhaan waan ka'aniif namoonni walitti bu'iinsa gosaatti geessuu barbaadan hookkara kaasan. Kanaanis nageenyi naannoo jeeqamee jira jedhan. Jiraattota naannoo Shinfaa bakka walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessa kan jiraatan obbo Warquu Tashaalee ሐለሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ
አልፋልፎ ሚፈጠር ችግር ይኖራል በርግጥ ግን ይሄን ችግር ደግሞ ያማራው ህዝብ አይደለም ይፈጠራል
ረኮን ደርቤ ደርቤ ኡማ ሙጅራ ረኮ ከነስ ኡማ አማራ ሚቲካን ኡማ ጅሩ አስናኖ ነጋዴ ባህር ጀረም ከናኖ መተማ ጅሩ ጭልጋ ጀለ ኦሉ ቀባ ከጀደን ጅሩ ከናፍ አና ሰነ ኤቢሲ ሱፍ ጅራቱን ናኖ መተማ ቆጳው ቱጅረኒ ኮንኮላታ ሳኒ ኤገኒ ኢንደርቢተን ጀቹን ኦርካን ኡማቲሞ ከ ሞቱማ ሙርቴ ሰዋንታይፍ ኤቢሲ ሱቅ አምነ ጀቹ ሞርማን ኡማተረት ዱካሱ ጀልቀበን ነሞን ሄዱን ዊ ደማኔሩ ከንዱ አንስጅሩ ጀራን ሞቱማ ናኖ አማራ ገልገለከን መርሰሪቲ ሳረት ኢብሰ መጠንሴን ናኖ መተማፍ ሽንፋት ወልትቡ ኢንሰ ኡማሜን ሉቡን ነሞተ አፍሪ ደርቡ በክሰሴራ ከነን ሚዳን ረገይፍስ ገደት ደጋሜ ኢብሴ ከነን ወልትቡ ኢንስኩን ጎሳፍ ጎሳ ግዱት አከዋን ኡማሜ ፈከሰኒ ከነከሳ ቡአር ገጩፍ ያለን እትምልካን ጀዴ ጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳር ረገባስቴቲ
ጃርሚያን በቀጥታ ከተኩማ ሞቱሞታ ዳበቶን ጋርጋርሳ ሜዲትራኒያን ይረቲ ረንዴቢያ ዳበቶን ጋርጋርሳ ከሜዲትራኒያን ይረቲ ጉዳንቶታ በላም ሙደቴ በርባደኒፍ ባሰን አከኖጀን ዋኑ ጉረማኒፍ ለኮፕስ በቀጥታፍ ጉዳንቶታ ገላንቼ ከሰጥ ኡመኒ ደበሉ ሳዱበታ ገባሳ ሊሳ ሽላይን ጀነቨራ ርገመ ቱጅቤቱ እየሰከነስ
በቀጥቶኒ ፍኮሉ ገልቶኒ ኩመለማ ኡልታን ወጋ ከነቆፋ ገላና ሜዲትራኒያን ከሰፍት ልቡ ሳኒ አቡ ጃርሚያን በቀጥቶታ ከተኩማ ሞቱ ሞታ በክስሴጅራ ወለከ ሰሜዲትራኒያንን ከሰፍትሞ ከነልቅም ፈመን ለቆብ ሳኒ አካን ኡልከኤራ ባቲ ፉልባና ከስ ነሞተ ሰደት ከነን ጣሊያኒ ደቁፍ ኢመለሶዳች ሳጀል ቀበን ከሳ ነምኒ ተኮ አከዱ ገባ ሰሜራ ዱቢማን ዩኤንኤችሲአር ቻርሊ ያክስሊ ዱኡነ ሞታፍ ረሂዱ ሰበባ ከንተ ዱሊ በራርሳ አከሱመስ ሉቡ ኦልቹፍ ቆደም ጥቃቹሳን ጀቹን ቀቀን ይጅራን
In light of this UNHCR continues to be very concerned about the
UNHCR kanobechudan uguri seraf logistika jarmiale gargarsa aquarius dabalete ojibarbacha bararsa ratbo boufedan irakhaym heddu sayadessa kun dibba gudda ojibarbacha walakeesa mediterranean intigegessa murakaye jira yero amma yebelawon abu tagargarsa barbacha ratbo bani nanno sananjiran
ያክስሊ አከጀጠኒት ወርዲያሊን አንዳራ ገላና ሊቢያ ኦጂበርባቻ ፍሉቦልቹፍ ናኖ ሰነት ትጋፈተማ ፍለታኒ ቱራን ተታፊንኩንሌ ሉቡ ሄዱዱ አኦልቼራ ሱንጋሪ ተይቱ ጅሩ ዩኤንኤችሲአር ናሞኒ በራራማን ሊቢያ በከጅረኝ ሳኒፍ ሶዳች ሳታ እትዴቢ ሰሙን ያዶት ተኤጅራ ጀዳን
I think it's been well documented that for those that are returned to Libya they face the root
Sunsrit galma ejira kan Libya tidebian akko baratam mena yatte darbatamu ditta mirgana mo madda kan rettigege semu tawunille gaba samejira kanaf kanute amma fal majiru kesuma biyon baqatto taqubsisan namotachi basudan akkanu gargananefi
yennechi siara kajirut yebalowon kanen oji bararsaf barbacha rattebobban ከነን ገርጋር ሰበርባደን አከደቀበኒፍ እየመሙ ቀባ ከነተ ኡባናን ነሞኒ ደረራ ሆክራፍ ኢዩማ ጀላ በቀተን ጨራንሳኒ ዱአፍሳጥ ለሞተ ኡመላ ጀቹን አከከቺ ሴራ
አገፈቶ ተገኛ ወዱ ነማብ ቀምኑ ከኑ
አገፈቶ ተገኛ ከነን ሰገንታ ከኛ ገማ ፌስቡክን ካለቲን ሮደር ቡሆርዶፉን ያደበረሲተን አከስማስ ከነን ኤርገ ሰገንታ ከኛ ጥሙራ ሜቦዳ ያደኑ ኤርጊታ ማራ ሂርማና ከሰኒ ገለቶማ ጀና ከነገፈታ ጅስተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ United States kibt atakalesa bulchito ta dibbe du filatte misen samana mari America Party Democrat ta fudate senetin ammayu harka Republicano ta ta filannon kun akamitta de me jechudan soran dubarti romo du la filanno party ge saturte dubbise jira garasanatti devin
paparotole yoyya hirira dallansu gammachu fude kamsin ame America ganna la manda brkhis kharati aye televizhini rat wali bahe waltadallana bay khani فلانو خليق القلاتين ميل قد رابت خان فلاتي ديبيو في قنم فتيتين خان امو ورق داموتشي خروب بيسي بيزا شاي في بوني تخيكنا داموتشي باوتولج امريكان فلانو خيس ولد خليق القلات بلچوتا ابشانيج آلا fula hum dibito kotif, hum turbata makhe sat baanit nam filaten. Margaret Norwood, jarti ganit ibito kota furit. Gan nisi khan khe sat bordadat da bacha, abbafet khale filatetin galt. Maria Valley Vida de Bonilla, jarti ganit ibito kof jahati. Abba barbad filatet galt, lammi Amerika yotat, enum filat. Akhanan Amerikan kale bulchota filatcha olt. Mani Maria Amerika, harka parti demokrat tay, parti Obama fajetju. Sanetin ammo arkuma President Trump fajra. Misins mani Maria Amerika gan lam laman filatan. Sanet ammo gan jajan filatan. Mani Maria hunin ammo nam ibb lamav diddami lamat harka parti demokrati debi. Republican ammo ibbitokof sagaltami sagali. Parti demokrati, Sanetin Amerika khisa afurtami shanar gattakka khanani. Republican ammo shantami tok. Flanno barkhana wane dullalan. Dubartin Somali.
Throughout the country, people are choosing hope over fear and unity over division.
Urban Ertra, Lamin Spanish. Nami Bakata, a Taith in Bijitan Dufe, Namedu Fulano Baranamoi. Odia, when if you join Len and Len Heddu. Fulanotana, a bamoi. Laluf, Televini Ratabanit, Nami Televunum Jal Bulijechu Lendan Din. Agitok that that been Sunur Rambani. What that that been Rambani Kaganamanu to be Latini. Bagam Madanjenent Hesatoko, Fatum. Fatumta Nuro da Dafoz, Warra campaigni party by Okana Mobi Keya etin, party tan filadda, yet etin du bachaba kesa, akugumim bate party warra filat. Skesa toko fatuma, that dabisun in bane gudas galate fatta, wankara asana, bagamatsinjero. Medu lifla no hun guyagam, ganelametuko paba tani, agamit that abden agamit beloften.
That be good joke of a herman, a good door bachita. Namni campaigni kanarati ba inni amulen danda garu akumatin argitan kana moachuni sadun dinama dandesisa garu gammachu gudda qaba
dadabile guddo qabta
dadabi guddo qabal
aha yebba ayye fatumat part party tam fula buteteni de garabate
Minnesota TDSL jedama garu akka biya America ti party democrati jedama for a party democracy, Minnesota ti sel jenamani Democratic Farmer Labor Party. Walit ti ufani ti party umani garu unde falisa democracy ma party democracy ti.
Minnesota kesa nami mo enfa nami mo ka party kesa kesa mo ateka isan dul filan no baftani.
Akka DFL-li si state of go-to fi nationwide si dula turre. Orin dudulafi turre ka district ishan kesa Ilhan Omar nam lammi Somali turte sena ujette talkaba fi nam lammi Somali congressi senu nishirab district ishan itti nannu tabra gara gara itchut bakka harka republicani kesa turte so ndu sadarka mitti mo anne sadarka governor itti le mo anne jirra attorney general itti Keith Ellison akunam dike naba embe ku Keith Ellison nama hawasa romo kesatti hawasa diaspora itopia gutu akkamale uli nujjate ibrada bate gargare isalli attorney general of state of Minnesota moate jira balanka Minnesota sae filatame jira hada achra kai haga gaditti bakkedura Ilhan Omar tutli nama Mahmud Nur jedamu tifilatame
en khun lammi Somali
lammi Somali ti garu oromo le usin jira borana talate da garu lammi Somali ti so democracy in Minnesota ti harka gudda jifanno gudda ngalle
filanno barana kamitlalt koda tifakenna fi yollen Somali ta amma Minnesota ke samo antuneni yo laman kuneni ba nan baqateetin biyadu fe Somali la forana ke sadufani ijolle romolle egi tanalle abdiu mudanda Ethiopia du fafiyu abdiu mudande filanno sana kamilalta baqatan qod khe sakabachu sa biitu sun seram ba ta kawal filachu si wal magalat manjetan waltum debit fo yolaltu
filanno kuni duga abdi namatto rata America na kumatan na yitte baqate yu dufte wa ba ike sa darbe du fana me baqatan kuni sadise jalate tuma baqate bi yanat kin du ko garu wa ba ike sa darbe Ilhan refugee ke sa refugee camp ke sa turte so abdi ba ina mat sura sa American sera namunda tarra tin kin nan qabdi tarra kanat si hawasi da sura ka gari tifaya da me gamma hawasa Somaliti garu I think namaska Ilhan Omar Abdi Warsami fa Mamin Namununda hu akoromo tisay akalami one Africa bi kana bi budate jirata I think abdinu torate nulle idar ni humna nu barbaate to godane dorgumu qabna yeda enum man kan ke akka limitis in gone agarsisa bulchen sir fakani bi kana ba ejiban bakata kana bet dulun isa ba e awasa gargara mana ba se akka fulanno kana hermaate to gode
nami dallansu mana bai
dallansu mana bai dubartoni dallansu mana bani awasni islam ali dallansu mana bani hawasni faranjota ne ka Americani numunun dahu biye tau dan eti numun amatu dan eti Americani gumat senama maratin Amerika saat itu amanu ba e dalan sun mana ba e herman nalim ba e gudda sore wan abdi nama tu yora tu sore
dalan sun sana mau fulan nora tagar si fatih tina ba fere arku fere
sa ba fere sana cise
luar Minnesota kesa film kuna najen nuti Minnesota ta kamin jijira je warre wada warre bi ya galman mani sani tolchina je war san filat khanan
amma tim was it as governor it ti Minnesota hunda saatu Minnesota now be but I think we wrote the le brad abenne protect bonu sket ala sanille as as ka office saati ti one as certain was from mwani one for Yakana for one immigration for a Namadiba Fayad, Libe Fayad, Terminalic of a party prescription, Philly at Dada Factor for the Guru Dandan.
Say, Jerhan Karkaran, a Kabau.
A you, Motuman, Cathedrala, City, Hawas at targeting go A, Hawas is in Brad Abbott and 18. Hawas sani kafan and you can defend you and one of the other.
Dansa, Wadahana. Wadahan, Wadaha, Wormangal Tani, Atileni, Wara, Warhana, Dula by case, Warhana Umati, Bait, and Warhan Filati, Banachaba, Han Mokar, Bahesatoko. Atamujinta at Tantmanam, Amma Dorgom Tefik, Absof Tefi, Warat Cups of Tevis and Milikes and Namedu, Warikumoe, CSS and
Honduras tipo tipe yang malay organize itu berbada garu amma grad puni demi efrafik itu berbada garu hawas Minnesota ke satu especially nami kena nami orang mau juga nami sotia ka one sana termati juga si council rayu juga tapi board school board yang rayu tadi استيف اف يو وان اكسنا اكسنا تي بك درغمن رتو جيتش وربادا
فاطمه حجيتنا دوران تولانو جيتش بات يم مو قدرنتين وجيتش وجرتي نما بروم سا ديغري لمي سو برچو جير سير برچو جيرتي ديغري ني سي تاقرا سياسه سي لينم فول درا هي غتن فتاتي يول لك سي جول رمو جول ايتوبيا دول ولين اول گودچا وردو فو دندان كه ساتوكو فاطمه گودوس گلاتي فدا دبك ابدا كون كون گمچو تا موتاني جنان كلي گمدنين تا كون كون يسي دود فكاتي گنم لملا ساتي مي سوتاتي Itu galas tinggal sih na, gudet.
Baik, galas memang susuga. Saya tu berbaca itu jelas agak lengkinya se. In, ap madam market mana produk se, hasil net org itu agak rugi. Baik, galas pun.
Amma galgalak kesa salam apa ke? Kafur tami garra shantamati de majranu bra molak kesa guyar dek ashantama darbera. Walle kanan saganta afeti chen.
Dada kawabi yobi
Shukri Jamal Heddu Galatefanna. Barattoonni yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa dhiyaa keessatti uummati jireenya isaarraa buqqa'u hordofee sodaa nageenyaa uumame akka mootummaan falatti kennu hiriira ba'uun gaafatanii jiru. Aangoonni yuunivarsiitiiwwanii gaaffii barattootaa qaama dhimmi ilaalutti akka dhiyeessan waadaa seenanii jiran. Ittaanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii gaggeessaniin rakkoo kana furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha Muktar Jamaal Kuno.
Rakkoo tibba kan lixa Oromiyaatitti uumamee daangaa Beenishaangul Gumuzii fi naannolee biraatti qubataa jiruun lubbuu namaa badee fi gaaga'ama uumamaa jiruun walqabatee yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessa jiran garaagaraatitti har'a. Barattoonni ba'anii isiniin hiriiraan gaafii kana gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota aan dubbise keessaallee yuunivarsiitiin Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaatee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa kanneen keessatti argamaniidha. Namni ani yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa irraa dubbise haala isaa akkanaan natti hime.
Haala buqqa'insa uummata Wallaggaa irra jiru yeroo ammaa kana karaa Beenishaangul Gumuziin daangaa Beenishaangul Gumuziitiin mootummaan maaliif tajaajila ilaala gidduu nuun galu. Uummati bukaa jira mana kamtee dhufaa jiru uummati keenya amma dhufatti mootummaa ammaaf eegaa kan jedhudha kan isaanii hin ba'aniif jechuudha.
Deebiin argattan jira qaamni yuunivarsiitichaa yookaan ammoo qaama mootummaa gama biraatii dhufee kan deebiin isin ilaate jira?
Qaama mootummaa kan deebii laate hin jiru wanti tokko hin jiru ijoolleen gaaffii kana gaafatanii ofuma isaaniitti ibsan ta'an jechaa dhufu irratti.
Amma haalli dallaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii Adaamaa maal fakkaata?
Hiriira booda wanti ta'e hin jiru gargar baanee dhumatu gallee amma nagaadhumaan namni giddu galeen socho'uu hin danda'a. Haalli barumsaatiif biyya har'aa garuu guutummaan guutuutti osoo hin ta'in walakkaatti dhaabbateera kan kilaasii seenan jiru kan baay'een isaanii garuu kilaasii seenan.
Gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii hundaatu kaasan qabiyyeedhaan kan wal fakkaatu ta'ullee dubbatameetiin hin jira. Keessattuu gaaga'amaa fi rakkoon hawaasa kanaan wal qabate mootummaan federaalaallee dabalateetiin gidduu bu'eetiin akka fala itti laatuufillee barattoonni yuunivarsiitii kunniin gaafataniitiin hin jiru. Gaaffii yuunivarsiitii Wallaggaatti dhihaate irratti pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Eebbaa Mijanaallee irratti argamanii deebii kan kennaniif ta'uu barataan ani yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbise natti himeetiniin jira.
Mooraama keessatti pirezidaantii mooraayaa Wallaggaa yuunivarsiitii Dr. Eebbaa Mijanaa biratti isaanis achitti argamuutiin gaaffii barattootaa fuudhanii gaaffii dhimma mooraatiin walqabatu deebisaniiru.
Maalfaa ture gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa naqamtitti gaafatatu?
Barattoonni gaaffin barattootaa namoonni naannoo adda addaarraa buqqa'anii bakkatti nuuf adeemaniidha. Mootummaan tarkaanfii kanneen kana gochaa jiran irratti fudhachuu qabaadha. Ajjechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu mala.
Dr. Ebami Jana Gava Gavatan, Devin, Kanisani Sinikan, Imota Kamfarati, Maljat and Imosini Davisan.
Dr. Ebani, Imota Isan Elal, Bakad, Haka Davisana, and Miss Gassi Mora, and the Gamber City World Kabatu, Imma Harum Tatinka World Kabatu, and Nodo Saniro, Lamafa, Kam Kami, Achitra Sudan, Bayan Sakanjira Nesi, Kamotuman Elal to Taka Davisanesi. Nano federal lapsi, Motumana no Romea, Rabakabuanik army, Halo Yerohan, Ipsanula to Kamarisu, Akanof Tas, Varapeniga for the Nitura, Isaris Kama Kanaf Gasaka, Sanifi, Rodio Tibaren Kunakata Amu, Varapatafisan.
University Jim Matile, Gatin Baratoni Kas and Kunin, Halumanagahati in Kae, Baratoni Devi Ani, Barum Sasani, Leti Fufuda, Ode Pate, Dimakan, Welkabatinin, Gama Angawa University, Jim Matir Devi Argatin Injira. University Jim Mati, Director Sapunam TV Communication, Doctor Ashanati Valai, Gatin Kun Gati Mirgati, Nutile, Kamatim Ilalura, Akadevi Argatani, Vertigo Genaja Chul and Dubatan.
Raganama, Baratoni Rirabani. Yadasani legacy saturani. University ni Baratoni Karanagad and Yadasani Akadi Fatani fi Yomu Yamamada, Mirgasani Akadi Fatani, Tariga Fileni San Kasani, Sadarka University, Kandevi and Wahintani Dafi, Gafilekan Akadi Fatani, Nagadan Garabano Sasani Takadebiani, Gafile Sangafatan Kanamo. Gafilen University in Davis Niam, Berek Amala Latutia Kasanit Deber Sudaf, Alamijes Su Denda University, Kangachu Dendosi Sakanad Ammatis.
Yado Ligala, Lita Oromia Titi, Rako Umamaji Rukana, Welkabate, Itana Nitigavatama, Biro Bulchin Safina Genya, Nano Oromia, Obo Hussein Fayiso, Immakanafuru Abjecha, Motuma, Nano Oromia Tifi, Nano Benishangul Gums. Ihenan Welin Marita Saka Jirufi, Rakokan and Lev Burada, he put up and Hujeta Martin in Juruta Usa, Dubatan.
Umanifin, Akanaga, Naginita, Jirata, Nagata, Katan, Nagina, Namila Mani, Federala, Sirit, Lenina. In Motorako from Oman, Duka Buani, Bakatan, Jiran, Ekano, and Sultan, Kara, Tekatu, Namu, the Shang, the Fate of the Gumani, Kaman, Kitanetia, Kubanita, one day. Ikan kan itu terkafir kena kerat seperti dendam, ulat mana tidak kafir kerana mungkin masih kena halati kena ambil kena ni terima nama itu.
Gabas Radio segala Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinnebra.
Agifatu takenya gara tumra saganta kenya tiya tajira odu afankesta aga tokonsin agesisa hogano ni walda kristana presbyterian kan Cameroon kanen direktora manabarno tawalin butamani fudatamani turan baratoni torbatami sagal galakisa musani dubatani jiru. Kaba dit abiyati bakkahid atton wala bumma nanno afan inglizi dubbatani falmani magala ra bameda ke satti witadarabrikana baratton kunif o ganam manabornota walda presbyterian butamani fudataman video jolle sana media wasumma ratti facasame ratti kanen bam amba boys of injeren hidatton kuta ambazonia ra wala bumma nanno afan inglizi dubbatu falman kan ijoolleen kun galakkisaman gaafa naannoon keenya bilisoome qofa jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Madagascar keessatti hoogganaa haaraa dinagdee biyyattii fooyyessuuf malammaltummaa dhabamsiisuutti abdatantuu filatamuuf deemaa jira. Rakkoo siyaasaa Madagascar furuudhaaf yeroo carraaqqiin godhamaa jirutti kaadhimamtoonni sadii dursummaadhaan wal dorgoman keessaa tokko kataan Andri Rajolina hogganoota biyyattii duraanii waliin kan isaan dorgomaa jiran pirezidaantii taayitaarra turan Harry Raja Onarimam Pianiana kan seera filannoo biyyattii jijjiiruu yaalan irratti fincillee gaka'ee booda akka isaan gad ta'anii mari'achuudhaan filannoo sana fooyyessan taasisame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka hanga saasadi meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat saganta adabarsu kanarra kanuman tumura gama kenyan borwalti debina amma saganta afana marat debu
The Voice of America.